sisi tumefurugwa, tumejiroga, tumerogwa, tumefurugwa. Raia wanabaki na sintofahamu, mziki huwa kunaga, nyozi na wakungaga, watalini wamejikoroga. Sijasikia kitu kunaga, wambelekwa na bwagwa, wasanii artificial geresha. Ngoma songoma kama jingo mnatambulisha, wana force to kingi, airtime shilingi. Matajiri wa top 10 jukwaani ndo maskini awahemi. Tukitokea miluzi mingi hapo ndo waviringi. Uzaifu wetu hapo ndo wanapotukanyagia, mafanzi wanatulilia, industry inatusubiria. Tukiendekeza ubinafsi la zetu tutazikimbia. Sisi soto wa kupuliziwa, sisi ndo wa kupulizia, kuingia heza na makampuni yani ubia. Tusiwape maadui nafasi ya rabi nafsi, tuwacheni upapazi.
Tokia ghetto sijaunga, najikubali kinena jichunga. Fresh tokia rachuga, nimevurugwa ishka wafungwa. Mangusi na itikali wanazunguka, mapai na ndo vile wamecharuka. Kutana na jeshi ya mta kumechafukwa, wamevurugwa. Fuse loose kichwani anahitaji kusukwa. Marara mchizi amenyukwa, najijua mwenyewe maji kuja maji kupwa. Supply ile kitu wanataka mta. Real life situation kubum kuba. Nani alisema yuzi, mina kata. Industry tawaliwa na ngoma za naija. Acha cha 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 24/7 na pa. Time ina fly.
Machisi tumevurugwa.
Maisha bongo yana tempo, na tuko hapa tuko temporary. Hii ni hatari, chukweni kila kitu, mimi nitabaki na mziki. Fikeni juu, okay, nanunua mashabiki, mafataki wa mziki. Jiki jiki ya, jiki jiki ya. Jamaa they seek for publicity. Nisosho kuna ma network, F that. Nisosho kuna ma net growth, ma negativity. Na watizama na votwiti kama mraka na e twerk twerk. Ujuaji mwingi, you a sucker for likes. And that's the type of people me I don't like.
Tumevurugwa, machisi tumevurugwa.